When they look at our tax and their stomachs, hakuna kitu hapa. So they did something criminal. And we are going to accumulate humongous debt.
Hivi kwani, ngozi nyeusi tumelaniwa. So they say, madhaifu yangu, asili yangu, adui yangu, rangi yangu,
Afrika,
chanzo na sababu ya matatizo yangu. Ona, viongozi wanaendekeza umasikini, wanaendekeza njaa, hawataki kutuwezesha, ndo waweze kutuendesha. Binafsi ulafi na ukabila, ndo ulemavu wa Afrika. Kila kucha mikopo inchi na uzwa pesa wanakuwa.
Hizo ni pesa ngapi? 16.6 million.
Mr. Speaker, my net worth is 2 billion.
From when I was appointed up to now, I have increased by, Mr. Speaker, plus or minus 70 million shillings.
So adui kamwe, kamwe, ni rangi yangu ndo isiyotaka niendele, niendele. Ona wawekezaji wananyimwa vibali kisa ufisadi, wakati waloitimu jana wako mtania wana kazi, mambo hayajafana. Sasa kijana najiuliza, hivi nisome taaluma gani wakati madaktari wamegoma huku, walimu nao wamegoma shule, airport nayo inauzwa kule. Masomo yamekosa maana, mwisho naona niende urabuni kaso. Ilipofika sa vijana tunaandamana. Kama ujipendi Afrika, dunia hawezi kupenda Afrika. Kama ujeshimu Afrika, dunia hawezi kuheshimu Afrika. Kama ujitamini, dunia hawezi kuthamini wewe. I'm just saying.
Alone, the way you are saying, but a nominee, and you are saying you are worth 420 million only. Nuguyang, I know this is a period people want to be poor because it's hustler time. Don't fear being rich, just tell us how much you are. Without hotel, you cannot be 420. You cannot.
And they took us on a debt binge that you cannot believe. Not only is it unlawful, it never came to us.